Oh, oh, Lord, the music on this one.
Ace got the sauce, knock it.
When I'm with 047.
Matunzo umenipatia, ela nawe nanikumbatia, kama ni ya kwako nishatia, umeniwezea. Baby don't go, ake nani nitalia, moyo wangu wendo umekalia, umeniweza hatari. Ukichoka mami kifuani, la 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 la. La 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 la. Ukichoka baby, la 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 la.
Umbo lako ni hesabu ka hesabu za kidato, nazidisha mala nusu mala kimo ndo kitako. Dojue mini super half sina jambo dogo, atako nipo boost nalipakia mkongo. Mala unajishaua, eti unajibinua, mtoto kalio kubwa kama umelinunua. Naweka wazi sasa sina masihala, ngetaka netoka moshi ningedeti na sigala. Kajuliza ndo wewe ama nimeona kopi, mchaga na sigala nyewote mnatoka moshi. Nsisa wazo soje sifa yangu ni wepesi za swa, niko tayari kushusha mwanza nye genzi.
La 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 la.
Kukupenda ndo kitu mina kijua.
La 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 la.
Ulisema ni kifo utanifufua.
La 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 la.
Ipi unanipenda kweli ama ndo unanitania.
La 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 la.
Umenielewa konko ama ndo vibamia.
Matunzo umenipatia, ela nawe nanikumbatia, kama ni ya kwako nishatia, umeniwezea. Baby don't go, ake nani nitalia, moyo wangu wendo umekalia, umeniweza hatari. Ukichoka mami kifuani, la 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 la. La 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 la. Ukichoka baby, la 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 la.
Baby, si upendagi kitambi, unapenda six pack na zote zipaki gari. Baby, si unapenda marigari, o Kongo, Kongo, sio Mzanzibari. Baby, fundi wa kifucha mende, mambo ya kangamoko, nipe maulidi kitenge. Baby, ni kweli unapenda dede, nyuma umefunga zigo, ama ndo naona wenge. Asaidi umebeba mimba, achani vumilie, kilo siku unaniamsha, baby bwana nijambie. Maswala yako, ya kula udongo, utazaa tofali wanavyosema wabongo. Yani kama bibi chiko na ningoja babu tale, nkupisa ni bakola na upindeka kitale. Mama heshimu saa, ukicheki mishale, ukiona mvua, basi vua tuwe sare.
Matunzo umenipatia, ela nawe nanikumbatia, kama ni ya kwako nishatia, umeniwezea. Baby don't go, ake nani nitalia, moyo wangu wendo umekalia, umeniweza hatari. Ukichoka mami kifuani, la 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 la. La 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 la. Ukichoka baby, la 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 la. Ukichoka mami kifuani.
Got the soul, spit knocking.